Yo, Oris.
From Zambian Music 24.com.
When I get your boy.
Keefy's all on the beat.
Fulai, yambuza kwe marira. Ozambe bizibu byobye marira. Me, embuzi zekabya. Embuzi zekabya. Me, ajiwe yesoza. Ajiwe yesoza. Shifula, when I'm sanze nga kirira. Nga kutefene kwa sike mi ulai. Ozambe. Ozambe.
Shibura, baku baby ondieko. Nina matoke kankueko lieko. Sausage na kulua breko. Aliacha jiwa kwa kentaka jena medo. That got me money, wanna catch it for me. Nikizama ndani, kana skizi ya mgazi. Uneza tell, kana penda mananasi. Supu yo crown, nateleza makamasi. Baby girl, na digi uki bounce digida. Kago flina sungo na nipatia kicha. Unazoza, mzigo malifisa na imenona. Yusma mesha kisi na monchoka. Baka na wika, trio wange.
Ozambe, Ozambe Bambi, Ozambe, Oza,
Ozambe, Ozambe,
Badi mwite Gen Z, akona luku za kibabi, yo sikiza Jay-Z. Akunyongi makali, anapiga JD. Lakini tuo zambi, yo sikiza daily. Akona kwela, anafiga huko nyuma, amebeba. Anapenda nginyo na mastingo, ameweza. Pale kitandani venye mihu ipeleka. Nikisha ipiga, inabakia mehema. Oh Hari,
unanimaliza.
Oh Hari,
unanizigiza.
Oh Hari,
unanimaliza.
Oh Hari, oh Hari.
With the dimples, wow. She's the girl I want. Abalala setaga. Come to me, baby, baby.
Oh, Zambe. Oh, Zambe. Oh, Zambe. Oh, Zambe.
Aishi fura, sibam sisura. Mubantu anakam sukuma. Shini na roho safi na tabia ni chafu. Na gyoka Jezebel ni shetan kichuna. Mife ni bovu siezi peleka upesi. But you know I can talk that thing to ya deki. Cheki, baby take a bite kwa ikeki. Kwanza niki ben kwa isit, we uhepi. Oh, oline saru sanyu kamu. Flow ni tamunga ya sindi sanyu. Tumbi za sound baba. Lotlat mwana njagala babia.
Sifurai, ya mbozi ya kwe marira. Ozambe bizibu vyobye marira. Me, mbozi zekabia. Mbozi zekabia.
Ozambe, Ozambe Bambi. Ozambe, Oza, Oza,
Ozambe, Ozambe, Oza, Oza, Ozambe.
Unireno ingoma we uma, ura kesho ngoro. Unireno ingoma we uma, abana katera kesho ngoro.
Unireno ingoma we uma, ura kesho ngoro. Abana katera kesho ngoro.
Oh, Zambe.
Exclusive from ZambianMusic24.com.